goob aan u asalto oo dhammaan umadu soomaaliyeed iyo salaamananta wanaagga jeel maalmahaan uu ku keydinayay degmada ceelbarka gobolka bakool arrimo eed iyo afoolax waana laka tilmaamay niman burcad biri ah iska dayeen inay deegaanka carqalada kasoo dhiyaan. Nimankaas waa ku duulay deegaano aan hayna deegaanada bakool ama dadka deegaanada degan baan hayna deegaankaasoo ku shal duulay meelo fara badan oo dibada kumid a in maamul goboleedyada daraskan iyo laga sida jubbaland bullaanba markaa arrimoogaas oo arrimo eed iyo afoolxo waana laka damacsiyey in laka khadara meelo meelo degan deegaankaas degan ku abuur colaad sukee marka arrintaas una maamulxaan arin una eed iyoan horjeedno waana raalla mankuani waana isnadada doono nimanka arrintaas wadoona maylana wal dareera oo laiska daye ini degmado gudaadiya laka soo bi wal anjarna mase barabawaande degmada degmada dariskanay ka rabkawara tuulooyinkii xukumaasina laka sheega degmooyin aafi iyeed ma xukumaasa degmada rabdhowra marka degmada tuulooyinka ini hoog laka qaado laiska daya inay barnaamijka lagu abuuro walbareera ma ah meeluyoo layin degmada aafiyo ka layin aafishan ma jeeradayo ma hootayin meeluo dayamadiyo waayana dajiinay unayarna balasdega dawladdiya qaridaanka dirnay dadkun baaha ay layne intaa dajiinay wa halsiyo meel una feermiyo marka meelashaa tuulaha itoobiyo degmo inaka waran iska dayayna wal suurtagal nagala ma ah
mudane gudoomiye ka maamul ahaan maamulka degmada xudur may nagad kor doorkii arrintaasi ka eedan
de una go-aanka may buuxa unamayna xarintii gobolka bakool oo idin unamadaas afku mas-uuliyadda umati dhan gobol ka maraysa ka hadalaana ma a waxyaaba barso ini la dulqaado mase lasa fiiri una may go-aaminay arrintun ini dowladda federaalka fargelin adag kasoo bida dowladda koonfurgal beedna arrintun ku fadheena may dareemahayna ina dagaal beeleed la huryahay ama umad laiska dir la faro degmada shaleediya laakiin madaxweyne kunagadeedi umati dareema karta walaa usuku damacsiye marka soomaali olaad horaha ku noogti dagaal nin walka dimadan muismaa walma ka dhaladaayan marka una ka maamul ahaan arrintaas may ku hornay wal oo baabi leh waan laiska dayahay ini wal umati raallan ku hayna laka soo dhiyo walan ogolaadana ma ah dagaal hadda diyaarmaa magihiiniba un hal adag oo dhana adugkaan ashabaabo sidasaan dagaal unfadi unoo ka jarna lankaataas ka dayi ini waa kala soo bi hatab arrintan ka duramay buuha dadkii la deganay deegaanka iniyo barakiciyahaya caadifadkadi adeegsadahaya marka una maylana barisnimaa faydhow gobolka ina una kawada noolan eedaka faydhata laakiin ini
gudoomiye haddii shacabkii isan waxu kumaasan ada sheegahayta ama qirahayta intii xoog lan adeegsadahay ama la dhibaatayahay oo barakac la kasoo biyahay may naqdo kore marka mas-uuliyiin oo isan bulshadan haytan
de una sida namaafadahay may buu ahaa ini dagaal la galo laakiin unaka mas-uuliyad ahaan haddii una fiirinay ini una hata soomaali geek gudaaji colaad laku abuuro qaala maku yimi diyaarna makayhini elber de dhowr qabiila laka dega marka ini qabiilko shareyas iska dayinas isasuubi walhoo lan dulqaado kormase la qaadado korma dadka deegaanka deganna ni la dhibaatay wal lan dulqaado kormase la fiirsado korma marka may jawaab degdegay ku sugaane maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya si dowladda federaalka soomaaliya ini arrintun jawaab ha ku biyaan marka hadee hooba nimanka xildhibaanada haya ee ku duulay xamar inio kooyan dowladdiina ku warqabta taasa dowladda ku warqabta may buu ahaa xerbeedka xamar aan ku duulahaya elberjaa ka dawahaya xildhibaanada qarankiya kumid ayin marka barnaamijkaasna ina dowladdii aragta walaydman ku baahanyiyo marka hooba dowladda dhexe barnaamijka biyaaba dinija kuuriyaaytona inana nin cidaay dowladda dhexe nin cidaay siyadaan jeelna
gudoomiye arrinta ma muuqata jugjug meelo rog oo xildhibaanadii qaranka andharadii koonfur galbeed arrintaasay ku hadalahayan isiina ka maamul ahaan ku dowaaytan marka hadalkiin waa hadal fadhi ku dirire
too jarta unata deegaankii roogna gobolkiiaas lawada roogna xildhibaanka deegaanka ku jeedi hobos meel kalas u roog ku hadali dadaali laakiin unata deegaankiiasa la roogna marka una may fadaan arrintaas ini jawaabu ku dhiibo hooba jawaab dhawaay una jawaaba dhiibu korna yabahan jabaanan hayna jawaab dhiibu korna laakiin may fiiriyaane darasnimada xaqa laiska dayay ide deegaanka la kala degay. Marka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba may ka nagaanay arrintu inay kan fiirsada xitaa aanu ka maamul ahaan may aragnay ilaa madi horeedba walus aan lahayn lasi oo kuli inaysu weydiiyo anaku madi horeedba madinama wasiir la siyaaya afar xilli baan la siyaayay waa xildhibaankooda dhan wasiir kuxigeenkood leh yaan baastoon lasi maduma aragaa.
Gudoomiye, marka ka maamul ahaan isin oo maamul e arrintaasi ini khaladana sheega haytaan awood manglihidina ini roojidan
taas maamulka koonfur galba awoodan le ona ka maamul ahaan tali tusaale madinna weydiiyo tali tusaale kudhiiyo fanni madoorada tali tusaale maanay barsana laakiin maygaydan danayaane go-aanka madaxweynaha deeri eedaan ka faraxsanana madaxweynaha madaxweynaha dalku ee koonfur galba soomaaliya marka ma eedan jeelna go-aankaasu shalay deeri una laqabna maquwinani laakiin lan walba lahayn lanka hada usan lahayn lasi walba ha kooye marka tiibataa lasi biishaantiya marka may lamaana arrinsan jawaab degdegala
maamulka gobolka Bakool oo isaga mas-uuliyiinta kaatiin haddii meela maamul kale lagu soo biyey ka maamul ahaan may ka dambooyi doona kalsoonidii shacabka
maamulka gobolka Bakool uma maamulmanaga korta hata degmada Shireediye maamula namasaay barnaamij saafo daleroobu ma ah xitaa dadka eerbalda kanaal cabashiidiyan ku muhiimsan may buaa barnaamijku na wada dadbadaa qorjeeda aalan ku hayn marka waa barnaamij la qaaday digdoonta laaka tamad ii dadko maamul goboleed dariskaana haasaasa degmada eelbarda la kooyan marka ma elanaawna dowlad bacqafifla ka wadana si lan maamul bacqafifa ka wadana dee meel walaa in ka fidiyo nafaray walaas waldareba managalaas
eedan maasanta gudoomiye
okay adigu